vibesandbrew.com. Super vibes.
Yeah. Ekomisa jai flow, yeah, yeah. Jai unga piga tena. Bafirimba. Onikesha kwa ganga, eti baby tuachane minawe. Siku moja watashanga hane, nikipata mande nijetuane. Baby nimemisi tukiwa wawili minawe. Usichuka sema basi kiwiliwili kubaki mwenyewe. Si unaona tunafanana minawe. Si unaona tunaendana minawe. Bebe bebe niku bebe. Bebe 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 niku bebe. Bebe bebe.
Taluka visima, mimi na we tutapanda milima, mimi na we tutaluka visima. Ah, Monica, ah, when you touch my body, I feel it good. Monica, ah, ah, when you call me baby, I feel it good. Give me love, give me love, give me love. Nipe kitumbu wa kupetango. Give me love, give me love, give me love. Usicheze mbari baby, jo ukando.
Bebe bebe, niku bebe. Bebe bebe, niku bebe, bebe bebe.
Be my knee, be my knee.
Baby wangu,
be my knee.
www.amazambiri.com. Yeah.